አብረናችሁ አምሽተናል። መልካም ምሽት። ነጋን ከኛ ከወጃ በከጅተን እንደተስና ከቀቡ ወርዶ ተገኘን ማራ ራዲዮ ቴሌቪዥን እና ከስመዚ ከራ ሰባ ሂማሊያ ዳዳ ኑፋነ ጅርተን ያነራ ሮቢያ ዶሊስ ሰዲ በረክሙላው ዲደሚ ለማ ኢትዮጵያ ድሞ ሀገያ ዲደሚ ቶርባ ሰገለ አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ ሰንተሚ ስተደፋ ራኬስ ሜሳ ኬስተን አን ንጉሱ ታምሬዲ ሰገንታ ገኛ ራኬዘቲ ጤንሳ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ከሰጥ ጊዜንሳ ባህማሌ ማልፈካታ ኦጌሶ ተስተራን ለሞታ ፖለቲካ ይርማችዙን ከባዛ ፍንፍኔራ ከበኔራ ረኮ ወጣታ ጋንፋ አፍሪካ ከሰ ተኮ ከንተ ዲቤ ወነ ዳዳ ፍሩዳ ፊ ማለቀጤራ ከበርባችሱን አባዲ ፈያ አዱኛ በሲሱሳ ኦሳ ዮኪን ወልዳን ቆርኖ ሮሞ ወልጌሳ ከወጋ አስ ዋሽንግተን ዲሲ ከሰጥ ጊዜሴራ ማልፋረቲ ማሬዴ ማሬዙን አከምቱሬ ብሬን ዲሞክራሲ አራ ሰረት ጥየፈታ ከነኒ ፊ ከብሮረት ቆፖኔራ ቱርቲ ጋሪ ስኒፋተው አሞዶ አዱኛቲ ቱጅቤ ሆራ
አተሞልተን ኦዱና ማፍቀምን ኩኖ ሞቱማን ኢትዮጵያ ፍቲፒኤልኤፍ ወልትቡ ኢንሳ አዶሬ ሰበረኩ ማረም አብዲግ ደመከይ ሰካይ ዳቡፍ መሪነጋ ገገ ሱፍ ቆጳ ሀዝራን መጋላ አባላት ወልትቡ ኢንሳ ከናን ሚጣ ሀማን ከነን እረገ ሚሊሾኒፍ ለሞኒና አንኖ ሰና ቆጲ ተኡዱበቱ ወገና ሚሊሻና አንኖ ከንቲፒኤልኤፍን ፍንጭላቱን ፋራስ ሊያሊን ጋጋ ሞራና ከናን ከንከይ ሚጣ ጉዳ ደቀበይ ጀዱ ለሞኒ አማወራና ሶንታን ዴለ ሶዳቱ ጀአኒሩ ወልወራንስ ኢትዮጵያን ጂኦፖለቲክደም የተኮፍ ግጌሳ ጅርቱ አከራበቱ ማሪያችሁ ቆጲተው ገምለቹ ፈዲያ ገርሲ ሰኒሩ ጂኦጠበጂኬ ሰሞቱማን ኢትዮጵያ ኮሬ ማሪ ግጌሱ አቡ ሳይብ ሴራ ቲፒኤልኤፍስ አከሱመ ጎጫ አከጅሩ ይብሴ ተሳስ ገዶም ተሰማቱ ቢማን ቲፒኤልኤፍ ዮታን ቪኦኤ ፈከይማንት ከነቦዳ ማሪንሱን ግጌፋም አብዲጅን ቀቡጀድ
አይ ካን ኖት ሰዝ ዳት ቱዴ ቢኮዝ አት ዳት ታይም ዊ ወር ቶልድ by interlocutors, countries like the United States, the African Union, all of them, that basic...
Rakas jechu ndando, sababa isa yero sanatti tajajilli bura, dakika kamitti yu battalti jalkabu fakkajiru. Namota marishisan kandinaka Amerika, gamta Afrika, undasaniti nutti mamature. Uya sontane saati laka ature. Sochin toko toko akkajiratu. Amma motumman finfinnejiru mormuf kamurte sefakkata.
ገሬ ወልትቡይስ አዱኛ ቆራቱ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኢፍ ጥንጣላ ከተአን ዊሊያም ዴቪሰን አከጀለንቲ ወገን ትግራይ ዮካን ኡመቲች ሁምነሰና ጠበምሲሱ ኢሲ ጥቄሱ ይፍጣቹ ፈዲቀባቹንሳ ኢፋሚቲ ሞቱማንስ ትግራይ ቃማ ፌዴሬሽን ቻታ ይጉቱማን ሆጀቹሳ ፍራቹፍ ኢሱን ኢፋሚቲ ጀራን ቲፒኤልኤፍ ኢትዮጵያ ራ አደበሄ ሞቱማ ወለባይጃሩ ፍያዱ አከደንደው መለጥቶ አገርሲሴ ጅራ ሞቱማን ኢትዮጵያ ጋር ፍሽ ዴቪ ጌጌሱ ፍያደት ያቴፍ ዴቪን ከነኔ ጀራ ጋባሲ ሄንሪ ዊልኪንስ በረቶኒ ጠለቶተ ትግራይ ከነን ዩኒቨርሲቲ ዋን ቦቆናፍ ጽፈመን ከሰትራን ሰባባጌ ጅብንጅራ ኔፍ ገረማቲ ሳኒት ጭራት ዴቢያን ዋንን ቀምኔፍ ረኮኒ ሳሙደቹሳ ዱበተኒ ጅራን በረቶኒ ዩኒቨርሲቲ ኩኒፍ ሚኒስቴር በርኖታ ቃሞቲ እሚ ኢላለቱ በቁመ ሳንጅራን ተከሳን ደግራን ዮካን ገረማቲን ሳኒ ጅራን ትግራይ ተከሳን ጌሰን ጋፈተኒሩ ሚኒስቴር በርኖታ ከመሳኒ ዩኒቨርሲቲ ዋን በረቶተ ከነበጀተ ቲንቱርሲ ሱሁን ቀቡ ገረትግራይ ጥሳን ጌሱፍ ገሩ ቃመ ኢሚላለት ወሪን ማርያና ጀኤጅራ ሶዳነ ገኛፍ ጀች እኙማን ኬኛፍ ዩኒቨርሲቲ ዋን ኬሳ በራን ኢፍሱ እንደንደኙ ከነንጀን በረቶኒ ጠለቶተ ትግራይ ኩን በረቶን ሙርታን ከነ ቢፈመን ይወተው ካንሞ በሩምሰ ከነን ጥሙርፍ ዩኒቨርሲቲ ላይ ወቆናፍ ጽፈመን ኬሳ ከነን ባህኒ ማርቲኑ ገሩ ረኮ ወልፈካቱ ቀባቹ ዱበቱ በረቶኒ ኩን ዩኒቨርሲቲ ኬሳ በውሳኒዱ እትጋፈተምቶ ተመነበርኖታ ሳኒ ጥም ኢላለቱ ጋፈታኒ እስንቱርሲሱፍ በጀታ ህንቃምሉ ዴቢጀር አርጋቹ ሳኒ ዱበታኒሩ ሚኒስቴር በርኖታ ትትጋፈተማን ኢሞቲ ደሜ ሚሶማ በርኖታ ኦቦ አብዶናስር በረቶ ተከነቱርሲሱፍ ድራከና ጀአን Baratoni ebbifamaniif utuu ebbifamin yuunivarsiitii keessaa ba'an nageenya isaaniif sodaachuuf jecha gara yuunivarsiitii ramadaman dhaquu hin dandeenye jechuudhaan waggaa tokko oliif barnoota bareeka turanis jiru. Ministeerri barnootaas rakkoo isaanii furuu akka hin dandeenye himaniiru. Muummichi ministeeraa Soomaaliyaa Hamza Abdi Barree itti aanaa ajajaa garee hidhattoota Islaamummaa Al-Shabaab duraanii ministeera dhimma amantaa ta'uun muudan. Akka Mohaammed Daayisaanii Moqdishoo irraa gabaasetti muummichi ministeeraa Hamza Abdi Barree kibxata kaleessaa Moqdishootti gara guyyoota 40ff marii dheeraa booda kaabinee isaanii innaa beeksisan ministeeronni haaraan fuula isaanii dura ta'anii argamu. Barreen akka jedhanitti Soomaaliyaan nageenya dhabuuf hongee yeroo dheeraa kalammiilee Soomaaliyaa gara miliyoona tokkootti hedaman qe'ee isaanii irraa buqqise dabalatee qormaata guddaa ishee mudateefis mootummaa hojii isaaf cicha qabu barbaaddi jedhan. Marii dheeraa pirezidaantichi Afiyaa Imana Maree lama miseensota paarlaamaaf waldaalee siivikii waliin guyyoota 35 ol fudhateen booda dhiiraaf dubartoonni Soomaaliyaa ministeerota barnootaan cimoo ta'an hojiif toominaaf muuxannoo haala yeroo biyyattii keessa jiru kan ilaaluu danda'an filachuu qotti gammachuu guddaan natti dhagahamaa jedhan Barreen. Muummichi ministeeraa taanaa hoogganaa gara hidhattoota Al-Shabaab kan turan Muktaar Roobo ministeera dhimma amantii gochuun muudanii jiru. Dhaggeeffataaf daawwataa jirtan sagalee Ameerikaati. Jilli miseensota mana maree isaanii Taayiwaaniin daawwataa jiru Taayiwaaniin qofaa akka hin dhiifne mul'inatti beeksisuuf jecha jechuudhaan afyaa'in mana maree Yuunaayitid Isteetsi Naansii Pelosii roobii har'aa beeksisaniiru. Amma yeroo kamiyyuu caalaa tumsi Ameerikaan Taayiwaan waliin qabdu murteessaadha. Ergaan nuti as fidaa jirrus kanumaa jedhan Pelosiin labsii haaraa Yuunaayitid Isteetsi kan oomisha biyya keessaa qaama elektirikii adda ta'e kan kompiitaraaf meeshaalee elektirooniksii biroof akka bu'uuraatti tajaajilu kan semaayi kondaaktar jedhamu guddisuuf dhaabbileen Yuunaayitid Isteetsi Chaayinaa waliin akka dorgoman gargaaruuf seera ba'ellee ibsanii jiran. Pelosiin paarlaamaa Taayiwaaniif ibsa kennaniin wixineen seeraa kun tumsa dinagdee Yuunaayitid Isteetsiif Taayiwaaniif carraa guddaa kenna. Chaayinaan daawwannaa Pelosii kanaaf mormii cimaa akka qabdu ibsite odola ofiin of bulchitu kanarratti akka abbaa biyyummaatti kan ilaaltu cabsuun fudhataman qabu jechuudhaan akeekkachiiste. Pelosiin kibxata galgala gamas erga seenan yeroo muraasa booda Chaayinaan ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi waamtee ka dubbiste yoo ta'u naannoo laga Taayiwaanitti shaakala waraanaa dhukaasa kallattiin raawwachuu beeksifte. Kunis dhukaasa fageenya dheeraarraa gara qarqara galaana Taayiwaanitti dhukaafame ture. Kunis odola kana Chaayinaa guddittiirraa naannoo adda baasuuf daandii doonii barbaachisaa ta'e irra darbu dabalata. Beijing roobii har'aa fuduraaleef qurxummii Taayiwaan irraa galfamu irratti ugura keessee jirti. Taayiwaaniif Chaayinaan bara 1949 waraana biyya keessaa booda gargar bahan. Humnoonni sabboonummaa kanneen injifataman gara Taayiwaanitti baqatanii mootummaa boodarra gara dimokiraasii dammaqaa ta'etti guddate hundeessan. Ergasii odolattiin paartii kominiistii Chaayinaan bulfamteen beektu ta'us yoo barbaachisaa ta'e humnaan fayyadamuun Taayiwaaniin fudhachuuf dhaadateera. Erga Raashaan dhuma baatee guraan dhalaa keessa weerara ishee jalqabdee doonii fe'umsaa jalqabaa Yuukireen irraa midhaan alatti ergamu fe'atte roobii har'aa sakatta'insa xumurtee jirti. Ministeerri ittisaa Turkii akka jedhanitti kanneen doonitti sakatta'an doonii raazoonii alaabaa Saraaliyoon ofirraa qabdu yeroo Istaanbul irraa fagaattee turtetti doonittiirra gara daqiiqaa 90ff turan. Gareen inspekshinii kun miseensota Yuukireen, Raashaa, Turkiif tokkummaa mootummootaa kan of keessaa qabu yoo ta'u isaan hundi rakkoo nyaataa addunyaa mudateef jecha midhaan Yuukireen irraa ergamu deebi'ee akka jalqabuuf waliigaltee taasifame irratti hirmaataniiru. Afgaanistaan keessatti hoogganaa Al-Qaayidaa kallattiidhaan Yuunaayitid Isteetsiin ajjeefamuun hoggansa garee shororkeessummaa kanaaf rukuttaa ture garuu dameelee isaa giddugaleessa bahaa Afrikaaf Eeshiyaa keessatti argaman irratti dhiibbaa qaba. White House balaa shororkeessummaa uumamu kamiyyuu ija isaarraa akka hin fudhanne kan himu yoo ta'u qorattoonni shororkeessummaa Yuunaayitid Isteetsi dammaqinsaaf obsa qabaachuu qabdii jedhan. White House haleellaan qiyyaafataan geggeessame hoogganaa Al-Qaayidaa Ayman Az-Zawaharii galaafachuusaa amantaa olaanaa akka qabu dubbata. Garuu White House mataa bineensichaa muruun balaa jiru tasgabbeessuu dhiisuu malaa jedha.
They're in North Africa, they're in the Sahel, they're throughout the Middle East, they're in Yemen. I get that we're focused on Afghanistan right now, but we're not taking our eye off the rest of the world either.
Afrikaa gama kaabaa keessa jiru, Saahel keessa jiru, guutummaa giddugaleessa bahaa keessa jiru. Yemen keessa jiru Afgaanistaan irratti akka qiyyaafanne nan beeka garuu ija keenya addunyaa irraas hin buqqifannu.
Al-Qaeda nero jalqabaaf wiirtuu daldalaa addunyaa bara 1993 haleella irratti raawwachuun namoota jaha galaafate. Yeroo sanatti garee baay'een beekamne ture hanga fulbaana 11 bara 2001 haleellaan shororo keessummaa Yuunaayitid Isteets irratti geggeeffamutti oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu Jubee kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee hafanitti ceena. Addunyaa irratti guddina teknooloojii waliin kan dhufe miidiyaan hawaasaa haala jiruuf jireenya namootaa salphisuu keessatti gahee olaanaa akka qabu beekamaadha. Gama kaaniin miidiyaan hawaasaa kun haala siyaasaa fi deemsa murtii haqaa irratti dhiibbaa akkamii qaba? Gaaffii kana irratti hundaa'uudhaan gabaasaan keenya mitukkuuf qaaduu Finfinnee irraa ogeessa siyaasaa tokkoo fi ogeessa seeraa kaan dubbisuudhaan kan qindeesse qaba itti dhiyaadha.
Obbo Moonanuu Sundarraa ogeessa siyaasaati. Miidiyaan hawaasaa sirna siyaasaa keessattis ta'e jireenya biroo keessatti faayidaa inni qabu himuun eegalu.
Bu'aansaa hubannoo hawaasaa sooshaal miidiyaa irra jiruu fi namoota tokko tokkoodhaaf namoota hordofaniidhaaf hubannoo kennu. Lammaffaa mootummaanis haa ta'u qaamolee mootummaa keessa hojjetan wanta akkasiin irratti ba'uuf jedha jedhanii waan sodaataniif iftoominni akka babal'atu aadaa hojii isaanii fi adeemsa hojii isaanii akka isaan sirreeffatan hamma waggoota muraasaatti amma 2016 akkuma Afrikaa. Akka addunyaatti iyyuu sirreessera. Keessumaa immoo bulchiinsaa fi adeemsa poolisii sirreessuu wajjin wal qabatee jechuudha. Bu'aansaa baay'ee bal'aadha. Namoota tokko tokko madda galii ta'eera. Poopulistii beezii yookaan immoo fudhatamaa hawaasa giddu galeessa godhatee waan akkas akkasii uumeera.
Miidiyaan hawaasaa kun biyyoota akka Afrikaa guddataa jiran keessatti immoo faayidaa isaarra miidhaa isaa caala jechuun ibsu obbo Moonanuus.
Garuu biyyoota akka Afrikaadhaaf biyyoota guddataa jiraniif immoo miidhaa isaatu guddaa ta'ee mul'ataa jira amma gaafa ofuma keenyaatti hin jiraatu. Miidhaa samaa inni tokko wanti sooshaal miidiyaa irra jiru baay'eensaa lafarra hin jiru. Namoota muraasatu yookaan immoo interpreneurs warra jedhamantu namoota 5-7 dhimma kanarratti kan hojjetan yaadaa fi adeemsa mataa isaanii kan faayidaa kan biraa giddu galeessa godhate akka kan biraatti fakkeessuudhaan isa public manipulation jedhamu sana gara kanaatti geesseera. Lammaffaa immoo adeemsaa fi caasaa mootummaa saa ta'u caasaa dhaabbilee miti mootummaa kaayyoo isaanii fi mul'ata isaanii keessaa baasuutti gara namoota sooshaal miidiyaa jiran gammachiisutti isaaniif madda galii kan biraa ta'utti even corrupt sooshaal miidiyaa aadaan ittiin beekamu iftoominaa fi bilisummaa ture maqaan isaa maanni haqummaa ture amma garuu akkuma caasaa mootummaa saa ta'u miti mootummaa malaammaltummaadhaan kan guutame corruptitti bifa ta'een deemaa jira jechuudha. So walumaa gala isaatti garuu wanti kan jechuu barbaadu akeekaa fi waan itti barbaadame alatti ba'eetu waan hin barbaadamne irra oolaa akka jiru.
Obbo Baay'iluu Salamoon immoo abukaatoo fi ogeessa seeraati. Kanaan dura odeeffannoo gahaa argachuun murtoo haqaa murteessuuf rakkisaa turuu himuun miidiyaan karaa garaa garaa odeeffannoo babal'isuun garuu rakkoowwan akkanaa furuu danda'eera. Kun immoo faayidaa miidiyaa hawaasaati jennee fudhachuu dandeenya jedhu.
Duraan wantoota baay'ee adda baasuu keessatti odeeffannoo gahaa argachuu dhabuurraa wantootni ukkaamsamanii haguugamanii sun argamiin kana fan akkuma jiranitti ta'e gamka biraatiin immoo miidiyaan dhufu wajjin wal qabatee odeeffannoo kamiyyuu akka garaatti argachuu ni danda'ama. Kanaaf iyyuu wantoota tokko tokko qulqulleessuudhaaf dhugaa tokko irra qaqqabuudhaaf bara odeeffannoo kana keessatti odeeffannoo argachuu waan fayyadu danda'amuuf odeeffannoo kanarraa immoo ragaa qabatama argachuu ni danda'ama. Kanumaan gara haqaa gara dhugaatti qaqqabuu ni danda'ama.
Itti dabaluunis sirna haqaa biyyoota akka Itoophiyaaf garuu miidiyaan hawaasaa faayidaa isaarra miidhaa isaa caala jedhu obbo Baay'iluun.
Murnoonni adda addaa faayidaa mataa isaaniitiif miidiyaa barbaadan akka barbaadan itti fayyadamaa jiru. Qabatama biyya keenyaatti immoo sirna haqaa keenya irratti dhiibbaa poozitiivii qabu caalaa dhiibbaa negatiivii inni qabu baay'ee guddaadha. Qabatama biyya keenyaa jechuudha. Haqa baasuu keessatti sadarkaa mana murtii jiran keessa wantoota tokko tokko qaama deeggaruu barbaadaniif dhiibbaa godhanii akka manni murtii dhiibbaa keessa galu taasisu. Wanni kun moogmentaaliti jedhamu keessatti miidiyaan wanti tokko baay'ee farrisee dhugaadha jedhi baasee manni murtii sobara jedhee murteessuudhaaf dhiibbaarra galaa jira. Gamka biraatiin immoo waan miidiyaan soba jedhi baasee manni murtii dhugaadha jedhee ፍራቱን ተፋጫት መቃብር ላይ ስላ ለምንኩን የከማለ ገሪ ሚዲያ ነው አሴ ምን ሙስሊም ቁልቁል ወደጀቹለት ይባት ፍዳጅ
ሐለም ኢትዮጵያን ከሰጅፍቱን ሚዲያን ሐዋሳ ሞት ማብረት ስቴዳ ብለሲያሳ ብረት አዳ ሲያሳ ፍጉድነ ዲሞክራሲ ቢየቲ ከነጫላ ዱበት ተርክሱ መለጀዱ ኦቦሞነኑስ
ሞትማኒ ሞትማ ሞትማ አካዴሚ ዛጫ ሴድጅራ ሄድጅራ ገልሚጅራ ኢንስቲትዩሽንስ ሙላተመዳሳ ቀባ ወጋተኩ ከዘት ማለከ ወጀተኩ ማለከ ወጀነ በከማ ሶሻል ሚዲያ ለተንዳው ይሁን ቀብጉቱ ማጉቱ ትዩዮቹ የወርባቻ ላይ ሚዲያ መታለቀባ ሞትማንስ ጃርሚያን ሲያሳ ከብዮቹ ወርሚቲ ሞትማ ታልሲ አከስመሳ እና መሰመታ ሰኔ ቀቡ ከነማገድ ሲሱ ገሩ ወሪ ሞርሚቶ ተፊንጀራን ኳሞርከቶኒ ኢንማዩጭ አዲየንሳቲ ናሙሰካዮ ጃርሚያሳኔ ኢዘኒ ዋን ማካምፔን ሶሻል ሚዲያ ካምፔን ትዋር ማዲየን ፈካት ጃርሚያን ሲያሳ ተቆጥቆ ሶሻል ሚዲያ ረጅራ ለፈረንጅ ሆጋራን ሲያሳ ተቆጥቆ ሶሻል ሚዲያ ረጅራ ደፈራ ጻሳን ቀቡ ኡማኒ ሰምቤኩ ጋሩማሳፊ ካሚና ሰምቤኩ ወንቲን ዱበቱ ፊ ወንቲን ወጀቱ ወልሲሙ ወልሲሙ ዲሱሳሂንቴ ኩፋናፍ ረኮ ጉዳው ማጅረብ ያን ከሰ ተካርጋ ጅሩቲ
ከነመለስ ጀሉ ወቦሞነኑስ ሚዲያን ሐዋሳ ሐላ አማ ከናን ሰባ ፊ ሰብለሞተ ኢትዮጵያ ከሰ ጅረን ግዱት ቆፋ ኦሶ ኢንታኔ ሰባተኮ ግዱትዩ ገራ ገሩማ ጉዳ ኡሙን ገራ ወልፊቲንሳ ሐማት ጌሱ ማለጀቹ ነከኩ
ኡጋሩ በቹፍታናን ከሚሰቦተ ካኒ ወጅረኮ ኡሙቻላዩ ኦሮሞ ግዱት ይረኮ ኡመሌና ማና ኦሮሞ ግዱትዩ የረው ከሚዩቻላ ተኩማኒ ኦሮሞ ጃርሚያ ከሰተሳተው ነሞተ ወጅንጅራ ተወል ወጅኖች ደን ግዱት አካይሮ አማ ከና በዳጅረ ጀሪያ ደምቤ ቆን ኡማኒ ለፈረጅራ ወሊዎ ጅንጅራ ተነጋረ ወሊዎ ጅንጅራ ተገሩ ሶሻል ሚዲያ ረ ቲሚ ቲሚ ዳን ኩታዳ ነውካን ኢላልተ ሲያሳ አነሞን ሂረ ኢንጅራንገሩ ወሸኪ ሐማ ኡማቶ ተግዱት ኦሮሞ ግዱት ይዩ ባፍ ለታ ግዱት ካባፍ ግብ ግዱት ግዱ ገለሰ ግዱት አማንታላ ኒቪ አማንታላ ወጅ ወልከበቴ ኢላልተ ሲያሳ አወል በቀወል ወልከበቴ ወሸኪ ጉዳ ቢጂ ቢሳ አማ ፈጃዛ ጅሩ ኦሮሞ ግዱት ይዩ ኢኑማማ ካንጀው ሸኪ ተባረ
ኦቦ ባይሉ ሰለሞን ገመሳኔን እናማ ያከማታ ሲፎሙ በርባደሙ ዱርሰ ዱለ ሚዲያ ቱረቲታ ሲፈማ ኩኒሞ ዮኢንሰሮፍኔ ስርን ሐቃብየቲ አከመሌ ሚዱ ማለጀዱ
ቀመተሉ ልጅከኝ ታገርት የተታና ነመብር ባደምን ሙስታካደው ጀደሚ መቃገ እትከን ለመሙ ክልክ ያን አከብይከኝት ወልት ኡፈኝ ኡመቶተ ልጅከናው ጅወል ቀመተል ሐሪሮ ሞቱማ ኡመተ ይዱ ጅሩ ወረበሌ ሱበርባለንም ክራከብራሞ አከሮጌሶ ተምርገን ማቱ ጓደመኒ ኒል አዴፈሙ ከምከብራትንም ወረዱ ጋር አፍሙ ሐሳንም አክብየ በልስ አከገይ ወደምት ዱበተማድር ከናፊዩ አቺ ወደምን ሙርቲለት ጋር ደምቱ ዋን ከነደርበኒ ኡጋ ከነደር ዋን ሐሳሙ ከነደርበኒ ኡጋ ሙርቲ ሱጣ ፍጻም ጉዳረችን ታስፈመና አዴል ቻከከና ቢጀኬኛ ዋምባ ሶራች ሳታ አድኤልና አክሮጌስ ስራት ኩት ከልናሶ
ከነመለስ ገማ ሞትማን ቡልኪንሰ ሚዲያ ረቲ ሙርቶን ሲያሳለ ከበርባችሱ የሩ ቦባህሉ
እጋ ስርናቃ ቢተኩ ከይሰቲ political commitment in gama motum matinjo sirna qafo yesu kesset gen motum manqab olanara media mo organi ukan qamoto motum ma sedenere derbeni qama arfafa gedemaj motum man media kana censorship gele kesegele wangate kwahun duma nentwotte jechutun tei nemura tire derbeni wangate godame takansu rachu dendo qaba
qaba sasagale america finfinera mitkufqadu
ኡመታ ጋምፋ አፍሪካን ከነኛታ ፊ ዲቤውን አዳዳን ግድራ አርጋ ጅሩ ገርጋሩ ዳፊ ገርጋርሰ አሪፈቺዛ ጎቹ ፊ አሪቲን ዶላሪ አሜሪካ ሚሊዮን ይበተኮ ፊ ሚሊዮን ይደሚ ሰዲ ጡቃ ቶርባ ከበርባችሱ WHO ዮኪን ዳበቲ ፈያ ዱንያ የቴራ ጀኔቫ ሊዛ ሽላይን ጋባሰ ኤርግዘቱ ጅራ ቱጅቤቱ ለሳ
አብለን ገጋርሳ ከተኩማ ሞቱሞታ ከገባሰንት ነሞን ሚሊዮን ሰደት ተማኦልታን ጋምፈ አፍሪካ ጉድቸ ከሰት ሰደርካ በላ ወጎተ ኩርና ኦል ታን ከሰት ሙልነት ኢሳን ሙደቻ ጅራ ነሞን ይሃን ገሚሊዮን ድግደማታን ገረወለካ ከታን ዳኢማን ድሩ ጉቱ ሶማሊያ ኢትዮጵያ ፍኬንያ ከሰት ቀርቀራፋን በላ ከጅራን ዳቦሊን ገጋርሳ ኩን አከከቺ ሰኒሩ
ጀርመን ፈያ ዱንያ WHO ትገርጋን ዳይሬክተር ኦላና ከደቢ በላተሳ ኢብራሂም ሶቼ ፎል ረኮን ወቢኛታ ጭማንኩን ናንቸት ረኮ ፈያስ ከታሴራ ጀዱ ሀንቅንኛታ ሀማቻ አደሙፍ ወይረሪ ዱኩባ ቡሳፍ ኮሌራ ደበለቴ ሀማታ ጅራች ዱበቱ ፎል ዳካር ሴኔጋል ራይሮ ዱበታን ረኮ ቤላፍ ዴቢ ከኑከ ሰት ገሄን ፈዩማንቀብ የሮባየ በከምቲነር ገነ ጀዱ ከነራ ከንከ ኢሮና ሞንባ የንኩኑን ሰፈያ በርባደን ገርጋርሽ አርገታን ሙርተሃዳ ጀዱ
This is very unfortunate that people access to health
ነሞን ኛተ ቢሻን መርገድ እዲቻ በርባዱ ዳበካ በከት ዋንሶቹአኒፍ ተጃጅለ ፈያ አርገቹፍ ጨራን ቀመንጫላት ዳንግ ፈሙንሳ ባየነ መገድሲሳ አከስመስ ከነከኛተ ቢተቹፍ ዶክተር ብረዴሙ ግዱዳ ፍለኖጭ ማጎቹን ድርቀመት ተውመላ
ፎል አከጀል አንት ገርጋርሰ WHOን ጋፈተ ዶላር ሚሊዮን ሄዱት ትልማማሙኩን ስርነ ኤጉም ሰፈያ ቢዮታ ኢቤከናን ሚልአማኒ ቶርብ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ኬንያ ሶማሊያ ሱዳን ክባ ሱዳኒፍ ኡጋንዳ ከሰጥ አርገመን ደገሩፍ ካልኦሉ ተአጀዳን ገርጋርስ ጋፈተሚኩን ከፉልፈት ኢጆለ አንቅነኛ ታጭማ ቀበኒፍ ዱኩፍሰተን ኩኑንሰ ሳምበርባጅሱ አካርገተን ጎቹዳ ጀዳኒሩ
The level of vaccination has dropped out because of the insecurity, the displaced population.
Sarakan talali sabwa tasgabi dabuti fumman qera bu qorra kanka garbuera akkasmas be kama da iro werara covid talali na danchitunsa kanaf jollem bayem balafsat lamani duru duajiru duranu rakko fayya ke sejira rakko midanya ta qofamiti daimane dun ukubsatani duajiru kana faalijiru duru bala gudda ke sawanjiruf amma tarkan si furachu kamna
fol akawbachi sanit dorgomin qabeenya ir achajiruf tasifam erg furbana ke sa ukraine ke satworani kae as cimata usati hata umale arjomtunni sadarka dunya rakko ukraine ke satmudate mallaqan gargaru qofavjecha gamfa afrika ke sat namonni belaf ukuban akaduan gochu sochoud isusani kan haqamiti jeran
tole gara computer banitic enerra dre democracy akumani gubatib se waldan qorno oromo yokin osan korasa ka wogga sodomi jafa dulisa sodoma sodomi tokko barakuma lama fidemi lama asmagala washington dc kesatti galma university district of columbia kesatti ka gese ture ijon dubi mare osa brana waye hire ofi murte pachuti ijon dubi kana jalatti katiwon addada bektotan khaniru waye hire ofi murte pachu malif yero amma filatame gafi jerufi kannen bro ratti idre bordi wondicha professor getaum banti afere jira bafkadu morodato asosise itde adda
walgai wagga kanaratti ijo wandubbe yokin ijo wan mariflata mankesa enijal kabam waaye hire ofi murtesuti mata dure kana jalatti waaye hire ofi murtesu jechun malakatae bekun saratun daudani irratti dubbatamera hire ofin murtesun karasabota etiopia birotini akamitti ilalama waaye hubanno yada hire ofi murtesu irratti dogogorri jirumanni hire ofi murtesu kesatti gayen amantamanni ti wanjidani kani turan kanamalesi walgayi kanarratti waen imamata united states yero amma etiopia ratoddo fajirtu waye shora median walitti buinsa etiopia ke sayurratti tabacha jirurratti yanni diyate irratti dubbatamera mari kanarratti bakkabu onni institute nagenya united states bakkabu onni sabati grai sabawalaita sabasumale qamafi video dani hirmachu dani koda fudataniru Mari professor getaun wajjinin taasifne kan jalqabne gaaffi ajandaan hire ofin murteessu yookaan self determination kora osa barakana irratti maaliif ijo dubbii ta'e filatame kan jedhuun
wanti kun barana duwwaa miti kan andurasi yeroo baay'ee rumati dubbachaa turre garuu yeroo ammaa kan ammoo qassoon oromoodha baay'ee dhiibaa dhufeera dhiibaa dhufeera garamitti fa'a kan jedhu tokkotu gaaffi guddaatu jira wagaafa kana darbe keessatti oromoo rakkoo baay'ee keessa jira. Karmaa jedhamanitu yoo attam ta'e wayyalaata oromoodhaaf jedhamee gaafiin kun keessa deebi'ameetu dhiyaate maleessa. Karmaan durayyuu waa'een hirtee mataa ofiin murteeffachuudha hoosaa keessatti hunuma ka'a ture. Amma garuu kan inni irratti garmalee irratti xiyyeeffatamee fi rakkinni oromoon amma jiru kun rakkina oromoon amma keessa jiru kanaaf karaa wanta furmaata ta'u tokko dhiyeessuu hin dandeenya kan jedhuun ani turatti xiyyeeffanne baran haaluma amma yeroo ammaa irratti murtaa'eeti.
Hoosaan walgahiisaa waggoottan dheeraadhaa fi biyya alaatti erga taasisaa ture booda marsaa 33ffaa bara 2019 Finfinnee keessatti taasisee ture. Marsaa 34ffaas akka biyya keessatti taasisu yuunivarsiitiin Jimmaa affeeree ture. Hin taane isa baranaa'o maaliif biyya keessatti hin taasifne?
Marsaa 33ffaadha kan inni biyya Oromiyaatti godhanne biyya waggaa 2019tti. Yeroo sana gaafa Jimmaa yuunivarsiitiin nu affeeranii turan Jimmaa dhaquudhaaf ture waggaa 2020 isa kana reeftivaaliitti nu qopheesse bu'aa bahii baay'ee qaba ture dhumarratti reeftivaaliin nu gargaare maleessa. Jimmaa yuunivarsiitiin nu affeeree achi dhaquudhaaf qophee wal gahii jalqabnee booddee koovidiin dhufe. Jimmaa naquun achaahu addaatti iyyuu wal arguu hin dandeenye 2019 jechaadha. 2020 jechaadha. Kanaaf biyya hin nanne ammas immoo haala garaagaraas immoo mijaa'ameti biyya dhaquudhaafi namnis akka yeroo sana akka 2018 sana yommuu sana sinsinni guddaatu tokkotu ture yeroo sana. Sinsinni guddaa tokko ture sinsinni masanaan dhannee nama keessa fakkeenya sarginee kuma kaleessa dubbadde yaadatta waa'ee yemmuu dhanne sana akka sarbiteenya iddoo hundumaa bahee nutti durmatee nu argee akkuma sanaanii nu yaadu sarbiteenya akka nu achi jirru barbaada nus immoo dhannee hin barbaanne baay'ee waan barbaanne ture dhugaasa dubbachuudhaaf garuu koovidiin kunis hin dhufe haalli garaagaraas immoo haala wanta salphaatti nu mijeessu ta'ee wanta hin argamnee bitu amma ammaatti gabaa isaas hin murteessine meebii ergi. Koovidiin dhaabatee namni tottocha'utti ka'e immoo boordiin immoo irratti yaadee achitti dhiyeessuu hin danda'a ta'a.
Namni kanaan dura pirezidaantii Hoosaa ture Jawaar Mahaammad ittuu Ameerikaa kaabaa keessa jiru walgahii baranaa irratti maaliif ittuu hin hirmaatin hafe?
Gaaffii dhagaafattu kun illee gaaffii bareessa. Dhugaa isaa dubbachuudhaaf Jawaariin baay'ee jaallanna. Jawaar ijoollummaa hawaasaatii kaasee Hoosaa keessatti baay'ee aktiivii ture. Gara yuuz biraanchii Hoosaadha kan geggeessaa kan tureessisaadha. Hoosaa waan keessatti guddatee deebi'ee immoo Hoosaa irratti pirezidaantii ta'e baay'ee yoo Jawaariin baay'ee ulfina guddaa laannaafi ilaalcha guddaa laannaafis garuu wanta ta'e pirezidaantiin hafeeree tureetu amma uumaa gaaffiin ka'e maalinni akka inni tafeeree keynote speaker. Ta'ee kan dhufuudhaaf ture gaaffiin ka'e maalinni Jawaar wanta gurguddaa haasa'aa iddoo allee namni gaaffii hin gaafataa keynote speakeriin immoo keynote speakeriin jechuun dhaqeenuma haasa'ee bu'a maleessa namni gaaffii hin gaafatu. Namoonni Hoosaa dhufanis akkuma namoota iddoo gara biraa Nuremberg, Neezerlaand, Paaris, Manchester biyya kanattis akkuma namoota isa dhaggeeffatanii immoo deebisanii gaaffii isa gaafatan sanaatti. Carraan argamutti isaarra jira. Namni dhufu sun immoo Jawaariif gaaffii qabaachuu danda'a kan jedhutu ture. Kanaafi keynote speakerii ta'ee gaaffii sana deebisuu gaafatamuu wanta hin dandeenyeefi akkuma seera keynootingiiti. Paanalii keessa galee akka baqqalaamaa kaleessa dhiyeessan jechaadha. Akka baqqalaamaa kaleessaatti exactly. Achi galee achitti haasa'ee namni gaafachuudhaaf carraa haa argatu. Hoyin immoo taatiin tokko kennee akkuma kenni pirezenter dhiyeessu ammas immoo Oromoon carraa gaafachuudhaafi akka isaanii carraa argatanii fi akka sanatti organaayizdii haa ta'u kan jiru irratti humaashee haasa'ame
Professor Geta Umbanti Kitabota Kakali Berresanijif Fulduratti Kabiye Kitabota Isani Irratti Waliti Devine Nimariannata Ibsanuken Nanifi Maka Ordotota Sagale America Tingalati Fajja Kanarra Kanumangolam.
Ega Sagale America Saganta Paramura Kopinara Kinda Ekana Bakaratre Tamsa Kenya Fulon Media Wasuma Kenya Nenaka Facebook Twitter Instagram 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 Instagram